Nishon on the beat.
Oya. Hey, nambako kitu moja jo vital. Tui and emergency number jo kan konja. Kabana nkomtana nko idol. Formless na kitu ya kufanyo na giuswa form. Truth that sherejo isha anza kwanza nkujitepa. Lafu na pea na plan. No money kitu ni changanya. Kasko rada bana neza ban. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Whiskey, now nani mate not a go fit. Nani vo mi feel after whiskey. Now nani mate not a go fit.
My boys wanna die kupata wa super bookla. Na awa die wapo wa wawo wafike uko. Kila mwisho pake nikisha ingia mfuko. Narudishia mwili shukrana. Na kachupa zinapanda zina ata stage ya kushuka. Na dola kona change yao na amewaruka. Na wakatisha bila kuwashikia mashuksha. Wapo wana wasuka na wanatingu waduka.
Nambako kitu moja jo vital. Tui and emergency number jo kan konja. Kabana nkomtana nko idol. Formless na kitu ya kufanyo na giuswa form. Truth that sherejo isha anza kwanza nkujitepa. Lafu na pea na plan. No money kitu ni changanya. Kasko rada bana neza ban. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Naona ni mate note wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Naona ni mate note wako fiti.
Nenda kwa lika, umocho kote na pata na majicha, tunamocho wa mzinga. Surudi huma shani teka nko kwa dinga, keteka na Nicole, atikeja siku tinga. Ni mambo ya whisky, mama kuwa tipsy, meni tingi keja misi junda rudi lini. Huku ni sheshe, tuko fully active, watete wa kemeshe, mambo ni vulai.
Nambako kitu moja jo vital, tree and emergency number jo kan konja. Kabana nko mtana nko idol, formless na kitu ya kufanyo na giuswa form. Truth that sherejo isha anza kwanza nkujitepa. Lafu na pea na plan. No money kitu ni changanya. Kasko rada bana neza ban. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti.
Aye, kila saa utanipata na madenge. Pombe manasa kamshande. Sikupenda ninapenda kusere. Nile nkiwa soba na eza band meme. Suna nikaranga. Nauna nichanganya. Kwela kapetita medugia dera bana. Na haka pocho pocho.
Nambako kitu moja jo vital. Tui and emergency number jo kan konja. Kabana nkomtana nko idol. Formless na kitu ya kufanyo na giuswa form. Truth that sherejo isha anza kwanza nkujitepa. Lafu na pea na plan. No money kitu ni changanya. Kasko rada bana neza ban. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti.